gonna sing a little song. That song is all about our life, the love between us almost gone. We always love to do each other wrong. Let's try to get together, sharing a love like brothers. Nothing's gonna be so harder if we try it all together. Build a country loving one another with the motto of building together. Let's build a country then progress on. We got to love our country more, believe to let it always know. The love between us more and more, our children take it when they grow. Let's try to get together, sharing a love like brothers. Nothing's gonna be so harder if we try it all together. Build a country loving one another with the motto of building together. Let's build our country, then progress on. Let's do it with all our hearts and leave the rest alone. Live in peace through all our lives and give examples to the ones who come.
Oh, I don't know. pango ni samoro en ohala ma ok nyal. Inyalo yudo nyako e pango to yudo ka oberni kweli kweli. Olando uiko kwane kwela law ka orwako to winje lake tar chalo pamba dhoge ber kowuodhoro chalo malaika. Koro chunyi ochako gombe samoro mita winjore kode umako siem. Bang'e to uyudo ni hera omedore mituoro kendore. Bang' dweche auchiel kende to iseneno ka timbene ok beyo. Koro ichako chich kod chunyi. Koro ichako wacho ni nene ang'e aken mana nyaro chuok. To waya nene oyudo na nyako e dala ma ipuoyo ni timbene beyo. Mano kend koro thoni. Timbe nyakoni koro onjogi samoro okuodo wik kata kod osiepeni. Samoro onyalo wuok ni odhi neno nyamin mare moro South Sea Nairobi. To kara gichikore kod ng'at moro City Center. Koro kama gibiro dhiye bang' romo mano to gin ema ging'eyo. Samoro mita ne ikendo ka hiki osemedore. Koro otugo gi pachi pile pile lewni to odwaro mo tekogi ng'eny ma oingo msachi. Omiyo tang'uru ni nyiri ma ikendo ihivigi. Ikende bang' dweche auchiel to en chi ng'ato nono. To jodongo nene wacho ni ka idwaro kendo to ng'ato nyaka telni kama idhi kendeno. Ma nyaka ing'e ni nyakoni kite chalo nade. Ma koro ka ikende to iseng'eyo timbene duto kaka chal to mano adier yawa. Oh! Kweli kweli!
Thank you. kurudia. Nakupenda eh, nakupenda mama, kweli bibi yangu, yote lewane.
Nakuita usiku na mchana.
Nakupenda eh, nakupenda mama, kweli bibi yangu, yote lewane.
Karibu ni gongo nyumbani kama zamani.
Nakupenda eh, nakupenda mama, kweli bibi yangu, yote lewane.
Karibu, karibu, karibu tena nyumbani. Hakuna matatizo wala wasiwasi.
Aqui unia minha eti.